yasini nangingi ngolun ingenge ndena chachegistalu yesu na wono mzamo nabo bazama behlulela yasini nangingi ngolun ingenge ndena chachegistalu yesu na wono sifo nabo bazama behlulela Yasini nanginkinga, awu nginkinga into engathathe isalo yesu na. Nothobile nabo bazama behlulela. Welile nabo bazama behlulela Nonondumiso naye wazama behlulela Wosaneli nabo bazama behlulela Nonomkhato nabo bazama behlulela No tapsile nabo bazama behlulela Nolondumiso naye wazama behlulela Wonomfundo nabo bazama behlulela Wothembekile naye wazama behlulela Othandiwe nabo bazama behlulela Nowalungile naye wazama behlulela Yazi mina nginkinga awu nginkinga into engathathe isidalo yesu Welile nabo bazama behlulela Nonondumiso naye wazama behlulela Wosaneli nabo bazama behlulela Nonomkhato nabo bazama behlulela